no ya busungu e kabyanga utungulu mu kiyungu
lingoda fesha
mutima gwamwe gwe bamenya bazadde bamwe bevumaganya ichawe fate muzika
omanyi muli bakujukiza
abaloga befula abayamba tubamanyi butabagamba abafune namba yange mwalya jababulo kinga muchata ipinga na watamanyi cyo mukazawewa tujayo kasolo muje kulyali nyebwa oba sicho uwo ku mande oro kuna mukasempewe
nako waze ngomuntu kati nera galavu ze ngomuntu nako waze ngomuntu byaira byubiyamba gwe ngomuntu
kati mwe 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 umuze tewali che mungamba mwe umuze kati mwe 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 umuze daba nobulamu bwange mwe umuze kati mwe 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 umuze tewali che mungamba mwe umuze kati mwe 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 umuze daba nobusente bwange mwe umuze sogera kuchitangata kota fari nina mumwa sichingangari bontabula nchusakalanga kanzari tontabula mwe umuze wamanyira na sengu kanemfayo na kwa history na jenko la byafayo tomatira
ani afayo
tontabula mwe umuze dia ex mwe umuze sichalia manga yo taxi mwe umuze zinawe sita moyo sexy mwe umuze
omanyi muli bakujukiza nako waze ngomuntu kati nera galavu ze ngomuntu nako waze ngomuntu byaira byubiyamba gwe ngomuntu
kati mwe 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 umuze tewali che mungamba mwe umuze kati mwe 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 umuze daba nobulamu bwange mwe umuze kati mwe 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 umuze tewali che mungamba mwe umuze kati mwe 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 umuze daba nobusente bwange mwe umuze abaloga befula abayamba
mwe umuze
tubamanyi butabagamba
mwe umuze
abafune namba yange mwalya
mwe umuze
jababulo kinga muchata ipinga na watamanyi cho mukazawe tujayo kasolo muje kulyali nyebwa oba sicho uwo ku mande oro kuna mukasempewe
nako waze ngomuntu kati nera galavu ze ngomuntu nako waze ngomuntu byaira byubiyamba gwe ngomuntu
kati mwe tewali che mungamba mwe umuze kati mwe 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 umuze daba nobulamu bwange mwe umuze kati mwe 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 umuze tewali che mungamba mwe umuze kati mwe 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 umuze daba nobusente bwange mwe umuze.